yo go 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 ye je fogo o ya bola ba bom boy yo go 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 ye je fogo nwe ka ichu banego o wa shugo na goze madu e o boye yo bola oli se binye ni egunu e ga bom bo batego maganego nenye nsofolu Empire man on a cambo Empire man bodo Gai man uwe sabi Yo go 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 ye Eba wa lomba Oti wake sa bamba no Chukwe hebi ye gike Yezi mwa amore hamanze Nge dene imo state yo Yezelele Iga neje na batanu Inanu kegu na ranu Kuzo lebu lebu bata Ivo yene mene nuwa Yamiko jisike Ofya bana ho Chuku geme yanuwe Maganyo bula nwele ifo na chonu Onye obula nwele ifo na chonu Ufodo sholu moto Ufodo sholu ego Ufodo sholu wanyi e Omoli zelelu Empire sholu lodema Empire sholu moto e Empire sholu wanyi oma Inkega moto muwe Chukwu dome yanu Ariron nariolisa Yanya gindo gologo Yabu yoni gigeni ye Empire man, empire man
Empire man nakambo
Empire man nobodo
Empire man nakambo
Gaiman uwe savi
Empire man nakambo
Ego gitu nobodo
I can't rock it, cause I'm heaven.
ije be n'iru uzo akpa bere gị yere uzo akpa ebe n'uwe ogwu onye gbasị mbọ n'ụwa o olibulu ye ịlụsị ọnụ n'ụwa ilibulu gị ọmụla bụ egwu empaya manuwe ị na-agbasị mbọ ike ya mere chukwu jagozi gị yo chukwu agọzigo mama chukwu agọzigo nu papa chukwu agọzigo ụmụnne gị yo ebe chukwu gbunyele gị ike ife adịgo mma ọmụla esedele ọmụla bụ egwu gosiri ike gosiri ike gosiri ike ndị iro chuba gị ye gba chuba gị ye ịgbawani ji ye ova gị ye empaya osibi ike nu gba chuba gị ye mgbada mebi isike empaya man empaya man empaya man obodo gaimanu we sabi ego gị tolu ogologo odogwu n'aka mbo dị ya odogwu chukwu mere eze ezi nwa amụrị ama nze chukwu gọziri onu gị yo izekirize izekirize kiriwe kiriwe ihe ihe ọmụla zelele ezemokele ndị oyigiyo ezemokele ndị odogwu Stanley Dede odogwu na Cambodia chukwu ya gọziri gị yo ivọbụla imenega n'abanụ ị na-anụ ka m na-ekwu wizi menụ dọla odogwu na Cambodia ego gị tolu ogonu kamukele savi montana ye odogwu na Cambodia ojidola eme ogonu savi ezigbo ayemuwe chọọ kọntatụ isi mụ kene ọkwa nke isi mụ kene western king yo odogwu na Cambodia ego gị tolu ogonu isi mụ kene ọfịa na vietnam ọfịa bụ odogwu ọfịa na-eme na double double kuso na-ekele gị yo isi mụ kene onye ọma shapụla eto yokokoko na kamboka isi akụnụ ye suprimo 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 bụ odogwu ọkwa na Cambodia ka isi akụnụ ye kụzo onu na akpọ gị ye ka mụ kele young money na kambo ego gị tolu ogologo e ọmụla zelele isi mụ kene king dominion we na jakarta son of authority chukwu ya gọziwe gị ye ọkwa isi mụ kene akụbizi na Cambodia nwa na-eme m ọfụma ọkwa isi mụ kene anointed blessed man yoko na kamboke na kunuwe kuzonu na-agbọ gị yo Empire man on a cambo. Empire man go do. Gaman no waste of it. Yo go yeah. Oh, one of the little. Empire man, 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 Empire man